teddi faydi min calmin kal kadi boɗo wattu studio tawani bisimilla moɗo yewtere hertanaɓe mbiyen hayaɓe yogaɓe jokkolɓe ndenno ande hande alansappo décembre bisimilla moɗo nde ɗo yewtere wonani e gobe paali haala ɗum woni Ali Cissé et Mamadou Samba Seku. Ali, hono gurɗa?
Alhamdulillah, jettoje Allah Samba Seku, mbiɗa selli sanne.
Eyyi, mbiyen jonkay ɗuɗan ko kulɗam nde le ko woni nde mbasu ko
Samba Seku. Somi kaali haala sembe kaboruji ndi mi jogani sukaɓe hayeɓe ñalawma hande o, min jaram Dubai, mi kalantom haala koppo 28 sukaɓe jokkolɓe hewɓe urɓe lorunde Afrique kañum en ka hawri e oɗo bato. O garam ɓeydorade faamu e le kab journal amen ngal e le wi keƴaɗo amen kertanaɗo nelaɗo yaade to ɗo woni kanko Mouhamadou Touré. Le hello amen Tariq ñalawma hande o mi kalam haala munema contro ni sané gonɗo Bamako ɗo, mi timmiran kabaruji amen ɗi e haala bilki sembe caldi.
Aywa, Cissé mbiya le haɓɓo sidda ben memi haala dabareji tedagol e haɓɓo goɗɗo ñaw.
Samba Seku, a haali hunde nafoore sanne, hoɗum jiɗɗa famude le ñalawma hande o bangal ñaw sida o?
Hultiti tan mbiyen dabon dabareji guɗuɗi yalla sakkade ben ñaw o wonande kamɓe jokkoloɓe, kanko Issa Oumar Touwla wonkeɓene bangal muɗum keɗa fastango sitta sidiɓe.
Leddeɗe hewɗe le genni Bamako jamara ko hewi holliti kutteji o ñaw sida. Goto e meɓɓe fo holliti wi dabiri an hani feede honan o ñaw haɓirte.
Dabireji kolitaɗi ka fu nafa ana e muɗum, gakkina jamande hoore jaɓana tafom ñaw sida o. Ɗati goɗɗi wamtom ɗi yimɓe wawi sakkorade oɗo ñaw, yimɓe ana hani fartide sanne nawtorade kulle taccoje hono rasoir fa yetto lam mo neɗɗo mo ñaw sida woni muɗum nawtude.
Lewi kanko docteur Jurel Monkan, goto e docteur andun o ñaw, o holliti sukaɓe jogolɓen wi dabiri ana wonde feede, yalla o ñaw ana heeɓa haaɓe. Caggal muɗum on titre homo fu watta haqqille hoore muɗum.
Wala fu kutteje kolitaɗe wiide ana ɓili e ɗati kolitaji wiide so yimɓe jokki ana wawi rentade iwde ñaw sida o. Miɗe narda hayeɓe fu ɗum woni jeune en ɓe yaha ƴeewa e hoore muɗum en, ɓe keddoro neɗɗo goto, ɓe nawtoro ɗu manaji ɗi.
Miccitunde wi fedde noddirteno ho conseil national de lutte contre le sida le leydi Mali, le hitan 2022 ko yaata yimɓe ujunaji jeegom e temedde ɗiɗon wonko o ñaw sida matale muɗum. Yogaɓe yimɓe sukaɓe jokaɓe anale muɗum, fatata sukaɓe pamare limdaɓe o ñaw sida.
Mbiyen no sekraɓe jeune en woni hayeɓe yogaɓe jokkolɓe, hono ɓeydora famudu kabaruji amen e fuf banggal hello amen Facebook mawɗum jahodew, mbiyen ko wiyete X, mbiyen Twitter kiɗɗo o. Ali Cissé, mi milo banggal Tombouctou, wonko joganɗa min tuude?
Samba Seku, somi jeehi Tombouctou ñalawma hande o mi kalam haala festival mo gonduɗo wadde to mo noddiri vivre ensemble. Sukaɓe jokkolɓe kawruɓe hen ɓe wonko holliti e dow ko domi e ɗoɗo festival, fa ɓeydoro ɗen faamu anni koɓe mbi nelaɓe amen mbiyade hawrede oɗo festival de festival Oumar Waygalou.
Ngal ɗo kawrital ko ɓe noddiri festival vivre ensemble, ɗo faboto sanne no yimɓele ɓe kani waɗirde yambireji muɗum en, ɗo faboto du no jalliniɗi fo kani wurdude e gurdan lobbam. Hunde lobbere noon fu fota hono nokko woni ñalawma handen o, jalliniɗi wala fo dulluɗo wirnoɗe gorhiɗo wattu joni ɗiɗo wawi wadde kawral hakkude mabɓe. Ngal ɗo kawrtal noddiragal festival vivre ensemble, ɗum faboto sanne kono yiɗi banggal keɓele nokku o, ɗum faboto du no jalliniɗi fo kani hawrirde no yirwina nokku o, ɗum faabo keɓe.
Cissé Pullo, joni ka en jahantu kay laawi ray ɓen laawi jande memen kabaru taccugol courant ɓen waɗɗo tourage kewɗi fewde imadaraji jokkolɓe gonɓe tunɓe.
Sukaɓe jokkolɓe gonɓe le on ɗo nokku ɗum woni kofoɓe fayetto suudoɓe ka holliti wiide taƴugol kurangol yettiniɗo en kutteji kewɗe, fa ɓeydora ɗen faamu anni ko keƴaɗo amen gonɗo le nokku oɗo woni Mouhamadou Samba Diallo heɓani en ɗo hen ɗo festango sida sidi ɓe.
Taƴugol courant jamma ila sukan wadde torraje kewɗi le golle sukaɓe jokkolɓe le genni kay hono misali kofotoɓe koye nannal muɗum ɓe.
Jogi
seelaji kewɗi ɓiliɗi taƴugol courant, minen min kofoɓe misalu fay so min keɓa temeɗe jettiɗe ñalawma joni fuf temeɗe tati min keɓata caɗele tafun amen e kilanɓe sabu donki fewi teddude kongi
awdi. Taƴugol courant natri saabe hewtiɓe tiɗɗalaji fo, yoga meɓɓe ana wonde fiide dabiri yogaji, yalla golleji mumen ana heeɓa jokkina.
Machine mo chargete jogimi ka batterie muɗum ɓoyata gollirede, minen min jettira ka landide heƴo golleji amen ɗi banggal heɓugol courant, sa tan kinto golle fa caggal
22h. Fanden o tor heɓnade jogala jamare muñ ton seeɗande torraji, ɗum wonko Mamadou Samba Diallo heɓini studio. moftamani ƴude kay
alsisé pullo en mbiyan joni en jahan to dubai ton no bangal cop 28
hayabe hewbe urbe lurunde afrique kayum en woni taiketebe sanne le on do bato samasiou
kanko fatmata boubou koyta ben horejo fedde mali propre ben hoti wiide gal do kawtal latto sababu ben kambe skabe lanna dat dabreji nafuji sanne leddi makko denno wonko hani nelado amen tun mohamadou touré ke en fastango sitasidibe
le premier side event
go mudun tohon yo famtunde jamare do nafa jande do sabi somi kawtene suka jokolbe lede balebe yalla mebe me hollita hakileji amen do golleji kayde projet ngaji dimi mili fuddade li nyalade warande mi wadi batu goto kasin le mudum holliti kulleji tati dimi gollele leddi mali li projet ngaji amen li on batu goto me holliti gollan amen li fedde amen noddirtene programme de jeune ambassadeur mede wondi kasin e hollitunde film goto mo moddine leddi mal ko nayri bangal nyamarde en nanal mum
al ccc mbiyana jahantu kure mali ben bedo rafabu do kanko jokolle jangina kulubali o chargeur telephone ngaji be machine ngaji appareil ngaji electronique bangal panneau ngaji e li odo nokku ngodo lekirul mali guiné
jiado lamu sigo holiti wiide odo golle kalaatke sababu heba daranade sadda way mako musa mali sisugo nalano do amen yaade kure mali yide mako anni ko o wiidum do festango sita silibe
jangine kulubali suka jokolle yeho e du chabantati wonko wattangal gollal de kiosque goto le nokkuto gollata ton on yando on jo ini panneau ngaji do ledde on sarta ton telephone ngaji hono o hebiri o hajjile jangine wonko facintinta endo mudun
wari kure mali gullidu le station essence mi ngadi lebi 34 mi jobaka mi dardi patron o yobandi kan jokay calcium pudumi golle goddo jawni mi sarta telephone ngaji power bank radio ngaji ni gullira panneau solaire sarta dum groupe tuski
o holli tibi ngal gollal ana nafa mo sanna
telephone din binan din telephone ngaji di sarta mi ya fa hakke chapandu joy le nyaloma e nogay power bank ngaji tugu sarta gol telephone goto buudi nogay power bank yo buudi chapandu joy
kilen ko heewi lamdaɓe holli tiwi o suka jokolle ana suusi gollal sanne ko neɗɗo dariɗo ona tewtira sukaɓe jokolɓe fo hannden tinno fiyat dabiriji yalla heɓna hoorum en golleji ko nafrata hen
e jahen yewtere meɗen minimag
ñalawma kertanaɗo ɗaɗonaro allah ndu wadde immadaraji fa haaɓa yoruku yoruku ka ana yambina ñalawma hannde oɗon jeena lewru décembre n
alsisé anda wiide ɗum hawnide wom imu ɓeɗo yimɓe kandadaɓe holtan wiide hakkunde 2016-2018 ko wartata mbe capanan jeego mo jokolɓe mbiyen ɓeɗo kay ana yiiɗi jaati kabaru yugu yugu
fewde oɗon ñalawma wom e hayeɓe mimi landodiri gonduɓe wadde immadaraji fa haɗa jiiɓu jawdi le gollirɗi foroba wonkoɓe cifotoɗo dabiriji kanɗi jokkede yalla oɗo golle ka ana heeɓa timmude fa ɓeɗere famo anne ko kuma fikete haybana em do hendo festango sita sidibe
samiru diallo kanwe coordinateur walle noddirtene democracy 101 ko holliti bi wirko wirka ko yo huune wotra ko bibbe leedi mali andira lewi makko neddo fes an andini gollal le leedi nin hokkata ko wadangal gollal
fay hebude ma stage le lindi so wala mo anduda wana huune ne winde a hayajo jangudo so wonko kasindinda so wana ni a iti kalsi na yaborike yimbele be anduda jungo nyamo na du jungo nano abada welteta ko
lewi ami fedde humnina habde yurku yurkaw le leddi mallin sukabe jogalbe an hande famitinede de kuteji yurku yurkaw ko le leddi nin Moussa Ousmane Touré
wam komite goto kando juinede ele dido cuudi jangirdi garo hadde yurku yurku nadu kalto wakati fuso yurku yurku warfa wade so min jibe fa dum buyto
miccitunde wi bale société civile ko fotte obbatu holliti wi sukabe jolle ko heewi ana wada yurku yurkaw ko le leddi mali hannen sabe hebde to soranta hore mudun
alsisé mbiyan kabaru tariki amen hannde memana haala nokku lollirɗo contro ni sane
samasiku tama ar andi holum suudi caggal oɗo munima
ɓeɗana faamu sisé
fa ɓeydoroɗen faamu dow hem keɗoɗen oɗo dunki ande bangal fina tawa ɗo ni fuude Moussa Sidy Bé ko wi em do o nokku ñiɓaɗo le hitan 2002 do festan sita Sidy Bé
président Alpha Oumar Konare wonko mami o anniya yeeso don sonkoɓe yo hokkaɓe nokku goto to wawataɓe waɗa battuji mabɓe ñalaɗe warande ɗum waɗama caggan ne don sonkoɓe ne leede ɓaleɓe ndefol hirnage ko waɗa nde leydi meɗen ni le hitande 2001 lalnaɗo to ministére humni kabaru fina tawa nde on watti goto wonko président ɓami o anniya yeeso don sonkoɓe holliti wi o nokku moƴƴinte inde mabɓe watti fusuɓe ne haade waɗde battuji gaw holliti wi o nokku on wala don sonkoɓe mal tan jeeɗum don sonkoɓe leede ɓaleɓe fo wonko jeeɗum contro ni sane yo inde tobbi don sonkoɓe kañum hunde ko nafata don sokoɓe sanne saabu ɗum ande mabɓe jogaji won ton
e mbiyan joka jeege kabaru yewtere sembe calɗi
caga boule en rewbe hebi wadde qualifier yaade phase finale kan Maroc hitane 2024 dubi joyi cagal ko be keba yaade e dedo pide kejabe leedi Mali le hitane 2024 e dedo pide ka waram tawede leedi Maroc le wi kanko dunki andano kabaruji bili de pide ballon don kanko Drissa Nyoro bedo rewbe lana wawi yaade to woddi sanne le dedo pide nga do tawede majjum fu o holiti wiide e be kandi e faaba muya fa bedo den faamu anni ko o be mosa agama ha hado festival o sita sidibe
ya kamam de nation
leede hewde ana arde en hono misali fiobe ballon robe leedi Sud-Afrique Nigeria e Maroc be holliti darogam en le ne pire ballon nga do tawede fu leedi Mali ndu ana jogi fiobe ballon robe tinnibe sanne sa ko he mebbe ana pia ballon leedi Maroc e leedi France mi de tiji le ne pire ballon do wara be kollita bod mebbe soni dabri lobbi fiama do horebe fiobe ballon be ngado wa hebbe hore fe so walani hore e federation de tinno wada balle ko fetide be fiobe ballon yalla ben hebo daqi golleji no wodi
si se se mi do katen ka wolje hande
sama se ko do jati kadde te kabaruji amen di hande mi biyam mi joti sanne hedibe amen dubbe tawali lindi e manga mudum fu hanono be andirini fatbe jaha feenu ko do e seeda yewtireji amen di waram jukitaade wassalam